Bible, vengeance is coming.
Okay, my homie.
Vengeance. Ihe iwe na ọnụma. Ihe mmewe obi. Na mkpamkpa na-achọ ịkpa. Mpịtị na-achọ ikwe. Ihe mmewe obi na-achọ ime. Agha na-achọ ịda. Vengeance. A na-achọ ịbụ ụbụ.
Ọkwa ịma ihe bụ ịbụ ụbụ. Na ijere tie nwa mmadụ ihe na jeneral ahụ. Ụgbọ ya ofu mkpụrụ anya, ụgbọ ya ya nke ọzọ. Si na o nwere ihe a ga-emenwu gị. Okwuchukwu ebidogo kwa ho. N'ege ntị. A ga-eme gị gịnị? A holy me. What can they do to me? Asking asking one a holy me. Man is nothing. Man is just a bundle of clay that God decided to breathe upon. If God takes his breath, man is nothing. And he decided to capture a poor person, mesmerize the child, render the child blind. Uboyaya, teacher ye, mecha ya se, na mamun negi negi darobe, na ya ungonun. Kidega no logo. Your father is dead. Your mother is a widow. Mama gibu wanya chatu. Original phone anog. Get out. I can tell ya maya 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 ma it dawai again. Mafia. And I beg his name here. Ofo nwa aga. Mana were one name working keper and bene bakwa. Mana ọ ka na secondary school. Where ha ga-emenwu? Mama na onwe ka nọ n'ụlọ ọgwụ. Amaghị na Chineke were ihe ọ na-achọ ime. Ote ha aga nke ha nọ secondary school. Wete scholarship. Baye university. Aka na-eme ya. Mago obodo oyibo nweka chie sigozi onweta ezigbo ọrụ chie na-eme ya onwe nnukwu ego ofu mbọsị o wee nata wee sị na ya bịara ịsị ọgịnị mere ada nwanne m mommy you didn't want to tell me what happened to the eyes of my sister when I came home on holidays while I was in secondary school you said I am not yet up to the age of knowing what happened to my sister. Mommy, what happened to the eyes of my sister? Ewe sia, Godi. Ika na-ekwu nke mere anya nwanne gị, mbọ sị nga agwa gị ihe mere anya nwanne gị, ma gwazọ gị ihe mere nna gị. Gee ntị n'okwu a. Amam na a ga-akpọcha okwu a, ọ ga-eso okwu. Ndị ga-aghọtafie ga-aghọtafie. But know you very well. Listen, this message is not a childish message. That vengeance is coming. Ị na-emezi mmadụ omume. Ị mara na Chukwu bụ Chukwu. It may be you. Ị megide megide cheta na o nwere onye nọ n'igwe. Ị cheta na o nwere onye nọ n'igwe. Jizite nwayọ. Organis, wait. No decoration. Then God dey wey kpabata mama ya n'ime ụlọ wey si mama ya ghọtakwa onye mbụdị n'ebe a m si nata ewezem ụlọ ọgwụ nke m mami ndị dọkịta sa na-alụ ọrụ n'okpuru m mami enwerego m faktịrị enwere m ego ọ bụrụ ihe eji ego eme enwere m ya mami ọ bụrụ ihe eji afa eji ewere m afa if it's a thing of money I have the money I can fight with money if it's a thing of honor I have the integrity and the dignity. Ewere m ebube wee ugwu mama ọ bụrụ ndị ọgụ ndị na-eche m nche kare mommy tell me you said what happened to daddy forget about ada it's no but ị ga-agwa m ihe mere ada ị gwakwa m ihe mere daddy so daddy didn't die a natural death ọnwụ nna m nwụrụ ọbụzị ọnwụ na chi egbori mama bewe akwa say God is na ilugo ịjụ ihe mere nna gị bịa. Ọ bụ ihe ọ ga-abụ ime mama na izugo ime ya. Ọ kpọrọ God banye n'ime ụlọ. Wee sị God, ọ bụ na m gwa gị ihe mere nna gị kịta, a ga-egbu m. Mana egbue m, ị ga-akwa m ọfụma. okwu adomimi ndị ga aghọta fie ga aghọta fie ndị ga aghọta ga aghọta.
But vengeance is coming.
Dekanje ma chọbụ n'ibi ụka maka okwu anaghị ma alọ n'ọnụ. And this is a prophetic message. And when it comes like this, those who are concerned should better change their hearts. Let them not go for further attack, because vengeance is coming. God will see mama and mama. Come, I'm going. Come, I'll get you. Ebe m na-achọ iji ọgụ nna m nwụrụ anwụ mama dịara m ndụ ka anyị dịwa ọnwụ papa ọkwa gị bụzi nne bụrụ nna mama ị na-eri nri ị na-akwụla agụ ka anyị wee riju afọ iche na m amarọ mgbe ị na-abụ anyị na-abacha ije na kichin na-aṅụchata ike efere anyị ji wee richee nri omechisi na agụ anaghị agụ gị mana anyị bụ anyị na-abazia ije na-akpọkọta ike ite na-alacha mama kịta ị ga-erizi uri abịazi gbuo gị maka na afọrọ papa na anya ada nwanne anyị kpọrọ mama ka dịrị anyị ndụ ọ sị God ihe a ka I kwuru say yes I knew when you used to fast so that we shall eat when you used to be awake so that we shall sleep now you cannot die so that we will enjoy you mama you have suffered enough. We cannot lose my papa and lose you. Adama agopala anya kwa gina enetia. Mama ese ngwa. Kedi mbe ga anu nwa. Ose mbo bu na ese mu no no. Owo go yefu. Mba mama onye obu na ichotara. Nga anu ya. Mama ejizim gi merechi. I say okay. Ihe am ga-agwa nkịta. I ga-agwa onye ọzọ. I say mama aghọrọ nge iyi m. Nte na-agba ọzọ ama nne. I say bia. Bia. Ma bia. Mepe window. Say no ndị oke a bi n'ebe a. Na mgbe m dị ime adawa nne gị a. Ka nwoke a na-aba mba. Chee na ọnwa nwoke ọzọ ka a na-eje mụ na ọmụrụ nwoke na bia wee tụọ nna ya aka na nna gị jeche nata sị na ọ gwara ya okoro sịrị ya na tupu a mụọ nwa a nọ n'afọ na a ga-achọ ya achọ ya sị okwu a bụkwanụ gịnị ọ sị ya na ọ ga-ahafụ ka ọ ga-esi wee mee na o nwere mbọsị ya na papa gachara ugbo wee na-anata ya sị ka ya gaa toilet village life na ya banye n'ọhịa na ya ka nọ n'ọhịa na-anyụ nsị nekwa ka ofu nwoke ji mma na-asị na ngwa gbawazịa kịta ka papa gị mepee ọnụ kwuo okwu tawa ya ọ sụọ ya mma n'onu na okolo ahụ sụgburu papa gị mana maka na o were nnukwu ego o were ego mechie m igwe obodo ọnụ mana na niile okolo a na-akọ ugbo bụkwa anna papa gị nwe anna ụmụnne ndị ọzọ anwụchago o wezila anna ya ye ọha obodo ma ebe a gbapụrụ ndị obodo mmiri na papa gị nwee ebe a lụrụ họlụ obodo papa gị nwee ebe a lụrụ kọleji obodo unu niile papa gị nwee ọ sị mama ewere ego ọbụla enyere papa ọ sị papa gị sị ma obodo mmepe na nwata na-akwụ enye ekobo nwoke a okolo wee sị ọsọ nwoke a ka a ga na-ayazi mọsọ ọbụla eme na mmemme asị chukwu gọzikwe Nwachukwu Okafor n'ihe o meela anyị okolo wee na-ewe iwe wee were iwe n'ọnụma wee sịzịa na maka nke gbawara obi bụ na ada ya nwaanyị nke a na-anụ di na ya gwara ihe ya na-achọ ịgwa gị na nwa okolo chọrọ ka ọ nọ ya wee sị mba wesi na obo na ike ho nwa ya na nwa ya no ho adaya wan ishi ga esia ya wesi na kola manne nokoro na agwa ajo ogu nokoro na egbu mmadu iwe okoro si na aga afuko ga esi me na okoro gburu nna gi mana mgbe egwu karịrị amụziri nke nwatakịrị nwa tupụtebe okoro wee chee na mụ akọrọ nwa nne gị nwanyị ihe mere papa gị wee wụkpọ ya anya na kemgbe na m na-ezogharị wụkpọcha ya anya wee were mma bee ile ya haf ka ọ ghara imeketa na-ekwu okwu na m nọ na-ezogharị kemgbe ahụ before mama ya na-ekwucha okwu dike pụọ sị mama enough mama chọrọ m ịnụzi mama nke ị kọrọ ezugo ịma nwụ mana okoro ga-agwa m ihe mere ezinụlọ anyị ndị ọha obodo niile chief anyị ọnụ ma ọ na-achịte chief anyị ka ọ nụrụ ya gịnị ka o mere mama sị ka m gwa gị eziokwu na m gwakwara chief mana chief sị ebe ọ bụ na di m anọghọzi ka mụ na ya nọwa mmekọwazie ya wee si ya mba na m ka nọkwa nsọ di m ọ sị ya gịnị bụ nsọ di gị chief wee si oke na o nwere ha ga-ekwute okorobịazie ọ paye chief ego paye ndị ọzọ niile ego I'm speaking this on Igbo so that people can understand it very well. Anybody who wants to understand it better in English, find an interpreter. Because I know that this message is hitting our sorrow today. Because vengeance is coming. Igwe wee nụ ya mechie ọnụ. Kedu maka ndị igwe cabinet na ndị niile nụrụ ya? Mechiri ọnụ. Nwoke were ego na-asụ onye ọbụla ego. Settling everybody. There is somebody you cannot settle with money. His name is G-O-D. His name is G-O-D. His name is J-E-S-U-S. His name is H-O-L-Y-S-P-I-R-I-T. Holy Spirit. Nobody can settle the Holy Trinity with money. The Holy Trinity is unbribable. Vengeance is coming. The Bible says there must be a remnant. Oge wena tande ka ga afodunu. In Joel chapter 2, 31 to 32. A remnant. Oge wena tande ga afodunu. Madin cha ma nwucha. Metu wena ya kese ni ige eso na ndi ga afodunu. Ige eso na ndi ga afodunu. You shall be among the remnants, among the remaining people. Metu wena ya kese aga me eso na ndi ga afodunu. Aga me eso ka akuko ya. Aga m eso kiri ka ọ ga-esi mee. Dike wee pụọ wee jeru arithmetics ya. Ndị okoloche na ọbọghị ka godi na-agba ọ mara na nwoke mmadụ bụ baba motum na God has blessed him. Okolo never knew that the wife of God of Chukwu Okafor saw what was happening from the bush. Okolo thought that what he did was sealed and concealed. Never knowing that somebody was watching. Now, when you got the, when you Chukwu Okafor, no, here, ne kirike si budie. Obore ha ashere. No, 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 kiri mgbe di etiri mkpu nke izizi nwa iserite isi ọ bụrụ na di ya adago fụzi onye na-efiche mma n'elu ya ọ bụrụ ya bụ okolo ozi a na-ezi ya bụ okolo ka a na-ezi ozi This message is to Okolo. Okolo, you went on a match you couldn't have. Igaya banariwe chineke. Igaya banariwe chineke. Okolo, idebu chimegyo. Chena de ayana hongyo. Igaya banariwe chineke. Ozian ezi Okolo. Isaiah 35. The first reading of today in verse 4 says, say to all faint hearts, God one nini in the open amapo. And then I told you, say to those who are of a fearful and hasty heart. Baha, and the old janato, we are to go account for a gunato, Cassie says, Zuziata. So the Maram is the room first mass. Manarosia, say to those who are fearful hearts, courage, fear not, be strong. Behold, your God will come with vengeance. I didn't go quite. Going to where you got here, got here. Afa na balago abalubu. Obu werente ya. Agu werente nuba. Agu jilaya na huo bu jirente na anu. Onya ine mawobi. Onya ina achibu. Onya ina achibu chapo. Egano chiemo opo. Imakwa na chiemo aya. Meto eno debe ya gasea na chimu mwaya. Gwe na chimu aya. Chimu aya. Mwa chiku chigi mwaya. Na mmeche chagi ye, mmeche chagi ye. Vengeance is coming. Obi na amazi pere ane yige egu ihe aga eme gi ihe ama mme gi. Before I come back to this, let me reflect on other issues. In Psalm 146, okwu Chineke sio umu ogbe in verse 7, it is the Lord who keeps faith forever, who is just to those who are oppressed. Ndi ane emebu emebu. Oh, Chineke na bara ha ogu. Chineke bi ibe nkwumoto ha. Swanne gi na Chukwu bi ibe nkwumoto gi. Chukwu ga ekwuchitara gi. When the vengeance of God comes, rot. It is a tragic phenomenon. It can come from the front or from the back. It can come from the right or from the left. It can come from the below or from up, or omnidirectionally. Osinaka ni abia, sinaka eba abia, siniru abia, sinazu abia, sinananeru na abia, nezinu ono bokolo. Oya isadoro ukunisi mechichage isi anoye karimali karirichie. Oya nezi sozi bugi wazo dolonku. Be courageous. Obi ama pozi nage na chigi na abe maragog. Ewe rendido chane bakita. Chuku na abe marog. Ezi nuna na abe esi oku. Oye nkosa gakulu. Sine age manhe age me. Na wano na seminari amanchineta fada. ọbụ na nwa ya chịrị nwa gị ga-echi, nwa gị ga-alụ ọrụ ya ga-alụ Chukwu. Ibula ya bụrụ ọgụ jee ebe dibe chọọ ihe ị ga-eme, a sị na aka na ụkwụ jawara ajanwụ, ịkụọ poison, ekwesị ka wee pawa nke ya, ma kpọọ ndị assassins emeka something, ma iziga ndị ga-eje mee uwe problem na seminary. It doesn't happy. Ndị obi ajọ. Anyị na-abịa n'okwu a ka ọ gọzitecha. You know, when an aeroplane wants to land, it will be going around. The Lord will be the just to the oppressed. Nwa boy, mother bara gi boy, aro isa. Oluse mbi ga edu ye uno. Ekwa story. Oboro no na logo olu no assign an agreement ni ga edu ya uno. Oluse mbosi ga adoka kwa agreement. Is no 0500 naira. Nwunye gi ji ze yozi, o na akparisi ya wife. Ọ bịara ịbụ maid to ya wife. Ọrịa ahịa ka gị na esign it. Ahịa ka unu na-abọ sign it. Remember. Ụmụ gị niile nọcha n'ezigbo school. Onye a nọ na-apashị na ụmụ nshị na mamịrị ụmụ gị. Ihe ijike n'ezie ya bụ na oge ọ na-elugo. Na ọ gbara wikend. Olu ego n'ọnwa eji esetụlụ ụmụ bọyị ọnwa mba. September, October, November, December na January. Akụkọ ejego ebido. Okolo nwa boy ga do you na fuma, because vengeance is coming. Emegbu no yi ka mma egwu anyi si na wan ofu onye si wan ementoyari. Nwa na-eme ntụgharị, onye ji n'ụwa manụ e. Nwa na-eme ntụgharị, onye ji n'ụwa manụ e. Onye ji n'ụwa manụ e. Ọjọ sengọ n'ọga dị ma e. Nwa mmeji n'ụwa manụ e. Chijile ji na oge fọzọ e. Ụwa mee ji na ụwa manụ e. Ọjọ sa njọ na ọ ga-adị mma e. Otu a ka ọ ga-adị. Chijile ji na oge fọzọ. Eji na ụwa manụ e. Uchichi gasị ụtụtụ abịa, njọ n'oge ekwu mma. N'ihe emelu ụwa akpọ obi o, biko jiri ndidi sobe n'ụwa. Echetakwara m nwa Obama, Barack Obama onye Kenya bụrụ eze America. Ndị bụ ụzọ ga-ekpere azụ e. Ndị ikpeazụ ga-eburu ụzọ e. Ụmụ adoration. Amen and amen. Ibugo, you have killed the husband. You have rendered the child blind and the dumb, but God is in heaven watching. Chukwu no nigwe na ekiri nwa ye becha na niedie ibula gara ya abu baba na nti ihe ga abagi nti ga ha bia. Wicked people. Lecturers will not pass, some of the lecturers will not pass their students unless the students will sleep with them. Obu na nwata akwu ekwero ka gi na di na im did not go sure e ga die an exam. Vengeance is cool. want to have a sam, but that's a fufu. It was a cheap and satanic way of passing the child. Isu zuzuri ijekulia. Ema hao ya nguvu abahari. Asike ni ane use the condom. Nonsense. Ki wewe te certificate. Certificate do ta ya chere godu. Chuku genyege certificate nke kacha. Okoro. Amen. Vengeance is coming. Iji make yigi nwanya chi igbufu nwunye gi. Wickedness ni na yi negosi nwunye gi maka onyigi nwanya. Gini asuzu che ibatazia na yard. Ina amasa onye obuna onwu. Iburu the tiger. Buru Rottweiler nkita. Kwa. Buru wrestler. Iko ye nka, ipio ye nka. Amara no meri aya na meri gi somewhere. Maka obu ni hu na ya gi ka debe nwunye gi no. Igana akwa area, you be respecting the wife. Nwunye gi mejo godu gi ka odi na kwa. Abara ebiwa kwa. Mani fura nwoka na esi aka na obi. Up with Jerry neighbor, so on my anata. I give me again, no, you be the owner of the house. Vengeance is coming. One mother is a dute and a bear. See, no, your wife. What I get up with Nan and Nayan, you couldn't be any noble. Church, you're my fire. You did a meru. Kita came and you were a girlfriend. Man, I hug him, man, I hug him. First, your wife. Metu work another way. I can say I face your wife. She will you give who? Kunye ga metu work a haka. Kunye ga metu haka. Zeyo zia. She will you give. Okolo, see Okolo face your wife. In Jesus' name. Turn for Jesus. Turn. I'm going up on Abu Okolo. Look where the ham man will be. Organize Massa Zay and Gar Massa. How can it be there, Bido? Amen. Chukwu di egwu di ebube. Ocho ikikuku. Oge Chineke chọrọ ikikuku. O na di egwu. Oge ni Sodom na Gomorrah na akpa mkpamkpa ha na akpa. Ha si n'owere ga eme ihe ọbụla. Ka a na-ekwu maka Okolo nwoke, a na-ekwu Okolo nwanyị. And all the guys in ụlọ ọbụla were Okolo nke ha. Onye a na-emewe ezinụlọ obi. Ọrụ ya bụ na ya ma nnọ. Oke osisi etofite n'ezinụlọ. Once ọ na-abụrụ nwa nke bụ onye kwụrụ ọtọ wetuo ya aka sọ mba eze ga-akwụ ọtọ. O Okolo m na-ekwu banyere ya. Okolo Shimoshi. Okolo Shinaja. Ezinụlọ ọ bụ na e were Okolo dị otu aha. Egwu banya na ọkpụmụ kịta a na-ezo ozi a n'aha Jizọs. Ọnụgọ na ụmụaka ga-anata Krismas. Ọsị ha natawazịa. O jego kwachawa nshi n'àjà. Ọ ga-eji wee mee ya. Abịazịa mitin ụmụnna etinye nshi n'ọjị a ga-ata. Poisoned kola. na mmanya tumbler a ga-eji ka mmanya ha maka asem ya ka agbachapụ ihe dị n'ọnụ 2 gallon mmanya ọlụcha ego ya ya na onwe akpụrụ ndalụ nsị n'ọnụ were gụọ ya bụ mmanya ụmụaka nata krismas wute obiọma na ha si South Africa nata ha na-amakụ na-aghụ mmanya amaghọ na okoro jere mba nata ozi anyị n'ezi okoro bụ ọ na-eje bụ anata nke kịta o jezi ọ ga-atọ na mba in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Only about destroyer, categorical and organized, strategic disorganizer of somebody's blessing. Nwa agbọghọ bịa were ike bụrụ okoro na nwa agbọghọ gị na-anọsi a ibu okoro okoro nwanyị dị ntị njọ ibu okoro ayi okoro for vengeance is coming. Praise the Lord. Inu na ji na-abịara onyigi nwanyị isi n'azụ ibo ya ofu inu na owere ihe na-abịara onye nke ọzọ ọ gị ka eji arụ ọrụ nyasa joy stealer kidnapper of blessings iseti isi na-abụ ị na-ese ka ọ na-etikọ ihe a ka ị na-alụ na klaasị unu inu na-eyighị nwaanyị nke ọzọ akwadowo inu dị isi n'azụ jee kọọ ajọ akụkọ n'ebe ọ nọ ihe ọgị ga-eje kọọ ị makwa na oyi ohu ọ gịwa na-akọ ị makwa na akwụkwụ na-eme ya gịwa ga-akọrọ na ihe gburu mama ya bụ ala okoro nwaanyị dị ntị njọ ọ bụrụ na ị na-etinye aka n'ịghasa ngọzi na-abịara mmadụ ịnụcha ozi a wepụkwa aka gị maka na aka gị baa ya ọzọ aka ha akpọnwụọ iji etu ọnụ amakwa onye ịbụ ha jekwa etu ese onye ịbụ ịbụ aja 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 na-aga ije mgbasa obi na igwe na-abị ịbụ ọbụ a ga-ewere ikuku ya dị n'ime gị ize ịda ije larụ na mọchụgharị nke a gaa you think you are too important mmadụ one ma n'ịnọ n'ụwa you think you are too important ọ dị ka nwaanyị chọtasịrị nwoke ọzọ na-eneti anya ma n'ịnọ na be di ụwarụzi ihe dị gị na-agwa gị na-aba gị ntị okoro nwaanyị di gị biwe akwuo nwaanyị ikwuo tere ihe ọ na-ekwu abụrụzi maka gị ịmazị ebe ị na-eji anata ego ịfụgozi onye na-enete gị anya ọfụma na ị nọ n'ezinụlọ ahụ jos ka ị na-emeju iwu na obi gị apụ gị ebe dị gị nọ onye gị na-enọ n'enu ọta n'ihu chukwu ghụọ iyi gbaa ndụ jụọ nwaanyị a gị na-enọ ibu okoro I call on the anointing of the Holy Ghost to prevail over this message and let it come from the oracle of heaven, from the mouth of the dove of God. Let it not be Father Mbaka's message. Let it be a message from the dove of heaven. For after the flood, the dove came back with an olive branch on his mouth. Let this message be the olive branch in the mouth of the dove. And as I deliver this message as a vessel of honor in the hands of God, let God, the Holy Spirit, carry me in his mouth like the olive branch and protect me by the end of this message. Because we should soon land. Di gị nwere ike bụrụ ebuzo ogbenye, ọ bụrụ gị bụ madam na-akpatazi ego e ji ebi, ọkụ ụwa dị. O nwere ego kwa nna na ọ bụrụ diọkpara gburu. Onye aka dị yere ndị ọzọ aka n'ụwa na-eme ntụgharị. No condition is permanent. Gị jiri Chukwu ya bụ isi ụwa. Mentuario, oye jinu amanu e. Jiri chuku tawamba o. Ewo, ejinu amanu e. Oso kwa gi wongbo nefefe o. Weru mbo nefe nenu o. Iwere moto guniri o. Praise the Lord. Ihe niile si n'ụwa weta na-ana n'ụwa. Ego ụwa, otu a ka o si ana. Ụnụ alụrụ alụ, otu a ka o si ana. Many empires have come and gone. The only thing that is permanent is God. That is why Heraclitus the philosopher was defining the all stuff of everything as what he called change. Change. For he said that everything is omnia flux. He had a constant motion and change. And he preferred the philosophy of the fact that you can't step into the same water twice. Now, mmiri so you look at the inner battles of us in mmiri nka. Ihe a iji aka kịta iji emewe nwanne gị obi mma na aka nka. Ị ka dị 30 something years, they be very beautiful. Mgbe ị ga-abanyezi na aho 60, aho 60 na-agbada, anaghị ekwuzi okwu mma ihu gị aha. Oyo, oya boyfriends, onye gata eme gịnị? Ọbata aka. So mma ekwesịrị iji wee ya isi. Intelligence, e nwere age ị ga-elu a na-echetaziri gị ihe echeta. Senility will come. Ofu ihe anaghị aghacha aghacha bụ Chukwu. Ọ dịwara bụ aghacha aghacha. Tụnụ ya, ọ dịwara bụ aghacha aghacha. Ọ dịwara bụ ewucha ewucha. Kọrịa nwanne gị na Chineke mba ọdịwaragbo aghacha aghacha, ọdịwaragbo ewucha ewucha, ọbaragbo na-ewu, ọbaragbo na-ewu. In Jesus' name. Don't be wicked. Don't be wicked. Ọ bụ sị na ị chọrọ ịnụ di ọzọ ma ọchị ịnụ nwaanyị ọzọ. If you want to remarry, don't kill your husband or your wife before you marry another person. Don't manifest or exhibit wickedness by any means. If you want to topple somebody in office, wait for your own turn to come. Somebody is made a commissioner. Somebody is promoted. You are not happy for the promotion. Somebody has a baby boy. You are not happy the person has gotten a successor. And you are scheming and planning and plotting. You have joined one occultic group or the other. You are beginning to sleep in the better ground to attack your neighbor. In ha alaru eba na enyozi ni anyi na chekwa gi bu nwo ogbeyi anyi na emegbu nwo ogbeyi anyi na emegbu chineke na chibu ni enu godi chukwu na gozia okoro we sisi ni a ga egbu godi emume godi ga atazi si okola. the fact of Okolo trying to kill God is what is going to bury Okolo alive. Neso nozi akosi aga. God is an anointed child of God. God is ordained by God. Psalm 105 verse 15 says, touch not my anointed, and my prophet do no harm. Oye tere manu, uneje kwene buso yaya. Chineke tere okolo, umbogode ammanu. Okolo, chalezi nona, nkimere ezigo. He nigo papa. Amara dị nke ọzọ nwụrụ anwụ ma aka okolo dị na ya. Mana ma ọ dị ma ọ dịrọ, ebe a bụ na obidogo mewe aka dị na ha nja. Okolo has a lot of questions to answer. Onye na-aja n'ụdị ihe na-asị dị gị jisi ike ji egbutopu ha. Dị gị nọrọ n'ọnọdụ dị mma, esikwene kwanye n'imegbu ndị nwa na-esiri ike. Chineke bụ ọgbọgụ nwa ogbenye. Kpachara n'anya, ndị ọ dịrị mma taa, landlords, landladies, ejikwa n'ụlọ a wee ya isi. One day the house of Job fell and killed his whole children. Ụlọ Job daa, sụgbuo ụmụ ya niile. Ị ma na ụlọ gaa iji anya isi nwere ike ịda, sụgbuo ụmụaka ya niile ji aba mba. Eji nwa eme ọnụ. Onye abụ na-akpachara anya ma di anyị na-anụ kịta ejikwa na ya isi. Eji na di gị wee kọcha onye nke ọzọ. Ya bịazanụ na ọ dị ichenọ iwe admission bebere ichenọ ime nke ọzọ. As we turn to the other side of the tape, we enter into the major portion. This one is a generalized issue. As it concerns you, don't exhibit wickedness on whomever you think you are better off now, for tomorrow is pregnant. The lender today can be a borrower tomorrow, and a borrower today can be a lender tomorrow. Be careful. That's why James is not happy. In James chapter 2, from verse 1 to 4, on how we treat rich men. Now, how can you be a new coach and a backup? I got lunch and all the new mother. I got serve her wine, serve her chicken, serve her honey, or I get rich for the same rich men, or honey, wine. Then, no more boy. Na serve ha, ha ga-asacha ụlọ, ha ga-akwụ ọtọ ka ndị ọgaranya wee nọrọ ana. James wee say in verse 5, listen. James chapter 2 verse 5, na today's second reading, listen. My dear brothers and sisters, it was not those who are poor according to the word that God chose. Ọ na ọ bụrụ ndị adara ogbenye n'ụwa ka Chukwu họrọ. Ọ bụrụ na amaro na Chukwu ejiri ụmụ ogbenye ya eme ọnụ. Ya Chukwu ejiri ụmụ ogbe ya dịka eme epere, dịka ndị Bible si ekwu. In other way around, na Chukwu ji ụmụ ogbe ya aya isi. Na ndị Chukwu ji aba mba n'ụwa bụ ụmụ ogbe ya, those who are poor in spirit. N'anya ndị ụwa, ha dara ogbe, were ihe ha bụ. Mana n'anya Chukwu, na ha bụ ọgaranya. Bụkwara ọgaranya n'ihu Chukwu. Ọ bụ ha ka Chukwu họrọ to be rich in faith. Ha ka ha bụrụ ndị ọgaranya n'okwukwe, and to be the heirs to the kingdom which he promised to those who love him. Ọ ha ga-abụ igwe chief autonomous communities na mbarigwe. Ha ka a ga-eti abụbụ ugo na mbarigwe. Ụmụ ogbe ya na-emegbu emegbu. The oppressed, the poor, what we call the hoi polloi, the nasam damnatas, the poor people. Never you join to offend the poor. Those who live in the ghettos, the forgotten, the abandoned, God says, I have not forgotten them. have not abandoned them. Do not join to oppress them, for God has not oppressed them. We call them the Anawims. The Anawims of the world. Hapụ ha na chi ha. Maka na o nwere ike o mesie. Ha bụrụ ladder a ga-eji wee rie ụlọ. I am blessing the destinies of these poor people now. If you are one of them, lift up your hands. Chinye aka gị elu. Ihe na-eme gị, mara ebe o si eme gị. O nwere okoro, okoro ajọ mmụọ. Anaghị afụ ya ya. Invisible satanic predator. Some of them are oppressive satanic forces. Some of them are offensive satanic forces. Some of them come obsessively and others come possessively. However they come, aya china kenyenu, ga ha oku nke mmụọ nsọ. Holy Ghost fire. Onye okolo na ọrụ n'isi ebe a, na ya metụta gị ihe n'ụwa, ịjụ onwe gị ajụjụ. O nwere ihe onye a ga-eme gị na ọ bụrụ ya bụ chikere gị. Ọ bụrụ na Chukwu ekwuru, ihe niile onye ahụ